yande joni to min ta chapan tati studio kalangu habaruje fulfulde kor jamone e modon ni hono keddi gollobe famarbe gomnati leydi men Niger en ati murter golle ko balde joy fuddude hande de endan gambe be ko kaldune hore be endan be jey fe gotu en nana ko be kaldo majju nonni fawar jodo luma kollol do fille ko darto hono demal e durgol e kulantaji golterde laddeji fu kandu ko nanni mabbiti golleji mudun do endan ni gallu nyame aljumarde endan en nanan yimbe wobbe latibe jato en difa nobe ngon mo intira liddi e be gaddum kulle godde nawtorte de nemandaji nonni fawar jodo ko do yewtere meden pindinon hande studio kala ngo haltana hala suudu seriya mawdu du seedi awole de jadjan ko je gonde bangi hirnaage afrique suudu du jodori en goldirto fu on nanan kor jawone modon sumana amadou won ko janganta habaruji di endani e fulfulde dental syndicaji hono golle famarbe gomnati leydi men Niger nati murtere golle juude subako endani fayaade balde joy dum du konnabe bi hono kujje ko be kaldano do mudum fe gotte won ko be gannaka ele fi golla mabbe isifu Abdou Soumana goto en gondo le syndicat nani ko haalani bandimi Adama Dawachi
min garaina min tefi hakki ami gam gillum 2014 min kebi signature e Mamadou Sidou loke ci mudu warde handen hunde dem min jiraay dum ala haali donc do wari ko min bi hunde fouto auxiliaire Niger to woni fu himbe kawra min pilo hakki ami dum wari ko greve wada balde joy donc je dire ne do fu golle darnama le leedi fu hana nyemi tan donc le hakune le Niger fu wi ama to golloobe auxiliaire eta woni fu darna golle wana auxiliaire gonno pilo goddo mabbe juste statue non hunde jira atan donc auxiliaire handi ko wala no heba min kawri do ministre no wir min gadirano min garrano wala non puisque bureau min godi ko ministre wi min ge goto wara donc dun don yahane mi hanan non il faut bureau on yida e mudu
nonni subaka hande do gallu nyame hawrinde CSC kawono fedde hawjinde filo kibaruje leedi men Niger fuddama ko watto lewru warde lewru ko lewru fevrier noni dun du konda ile halay be kaltuner mun no tawa e do fi ko darto hono laabi jojjina do fi ko hokkoto hokkobe habaruji ngeenjube golle mudun en kaindu kono famana golle mu en yarto docteur Sani Kabir kawono horejo on fawar joni CSC nani ko halani bandi mi biter Rukiatu Abdurrahmani
bientôt 10 ans de mise en œuvre
dubi sapponi ko labi gollidal ko dubi ujina didi e sappo do fi fonditol sigilaji gollegi CSC tiadale kewde ko lama do fi labi seri aji joinadi di de artugol kaddi de hokkobe habaruji gon gatta do fi labi internet e golle de TNT sud haudinu e modinol hokkol habaru wauta hauji gollegi difu tiadale de wadi CSC no wonno ciewa no watta ko ƴautinaki wadi de lawol gotol gol labi seri aji kawjidi fi ko kobe habaruji nyanyube be leydi Niger de rapportel gal CSC no ƴautinto lawol gol gan yardade e maggol
nani fawar jondu kon nan region mo difadu no wodi hono goldirgo wietene mangari kiji dun du konda ni hono be gattana battutugol kulantereje ko nandi e liddi gabbat be gaddum kulle nawtortede e nyantede madan goni fajima kamon horejo hono mangari kiji on enda nani ko halani bandimi Farid Ibrahim ko taymo to lumo kollo do galle nyame
la region de difa
der region difa amen godi liddi la soji nay do hemre di leydi Niger amma men gi ko yasi on do wadde liddi amen gidi men gada luma ku liddi men gatta der kartoji men cenna der leydi Niger liddi didu amen ka godi kan guri majji sedda men gatta arli urdum eme itta nebban dan en fere eda weli sanne kase himbe pamana dan fajuni nebban andu edan hokka neddo omega 3 kase emen defa litti pamari emen kawda nyebbe e kopto
plus morenga
nonni faar joni har filla ko darto kulantay tawte e lumo du konna hande de lemu on lammudo endan no lati hunde ko tiidi cioggu sanne sanne dun du konna ni hono so tobbe be kolli wiide ken dungu ngu woda e leydi Niger e Nigeria kam waddi dum hawtade e faawar jondu kono rafi denagu waddobbe ketta yehira no wodiri may gari goto e sottobe lemuje den dan nan ko haandi bandi mitedo Ali Tajassir Ahmed
e abinda an matsala kaga
sadar mu onni woni wulo wulo fuddi no nata der ladde Nigeria durete to tondo jabatake himbe nata der ladde de ladde no huldi nini dun wadi gaddol mun no tidi odo min gala lemuji ko hejata ganjo en kaliji gattata dun sanne non fu an Nigeria wattirta dun himbe Nigeria gaddata dun be tampado fadde e kebata e jotto dungu nata wodi gadani do kabbini be gombe do labi no torrabe sanne joni sakuru lemu walana ujinaaje jeddi hikkima joy yaago ujinaaje jeddi demmu loregi lemu duddi garanno de handen torrata be gombe gi'a dun wadi loregi di puuti
kaga ciisa sokka barza ko gore
nan ne fila kulle ko sotte lumaj ko lati ciede mum beede ke sanne le nyalade ando no tawa nyamir dabbaaji dun du konna le departement mo Bernin koni region mo tawa noni don wonto faande ni hono biirobe dabbaaji mudun en no jia chadale sanne hebude jaati jaati hono nyamdu dabbaaji der lumoje di wadi ko faande bita Ali May Musa goto e durobe en do haani Asman Musa Arzika bandimi noybe ngobe ngadde fi o
farashan abincin dabbobi
dum bedani duranne bisaji cede ko dun sonna tano ujunaje nay e hemre hanne yottike ujunaje joy yaade cene kasen dum annata dum faydarade jonno wodi himbe gombe no biame no accay durmul gol kan wadata ko wi'e ko nyame himbe bedane cede ko bisaji kandu edane dum telsino himbe gon acca durmul gol hana kay be gidi de asodi e tergal gotal de aso itewke sey dum sowi didi de asodi ngallaso e sappo sebe bi'a sede a di la soy tati no de be gala semme sodude sa koru de be cioda e terde no e pay sodude gonga hunne dun ko holcini no wodi der
akoy bo mama ki tiken shi
nanni hono demal ko biete arache dun enda hunno ko lati dungu le departement mo kanche ton to dun anda sanne sanne region mo zender noni kano hande de enda ni remobe arache be be itti arache be puddi be ngatta kulantaje godde liorde ko nandi e mudum de me sabi ko himbe ben enda yoppi hono demal arache gal endan ton endan dungu kan wonno ko fawar jontu kondani hono biete do Murtala Talle lati kanyo woni mere mo dungu andini bandi biete do Habu Sarki
dungu e koni
dungu no leedi no andirandi gollal gadol arache amma hande golle mun no don yoppede e wadude golle deme garwal beedin tidde sembe gollal dungu misali demal gattol pombe tere shu e konandi emu ko woni no waddana bayle harto fi ngurdan bibbe wuro ben sanne golle deme dungu den yottata ko to nimbe ngidi dam ndeni min demanno ko wattono ekta aruji chapande tati ma chapande naino hande ko wattono hektaruji keme didi en hokkete darja itande hikande min kisake ko bayle lobbe ngadi samne sabu ko watto bogoji loreji chapande joy min kebi
camion de course
nonni fawar joni hono ngulu wadi e le rumto godon indi turtengo fawar joni ardo kuti dundu konna rumto fulbe non jiango le commune mo tesawa on du konna wi'ama ko tusukabe tata woni ko mayi duubi didi ya duubi jetati be dum waddi ko haruna may dobo kan wonno prefet mo tesawa o waddi jangal yaade yoyde nokkurne dum wardi nenno wonno ko yewtani bande men Saidou Sanke
ces enfants qui
tukabe no mayube der gulo gango der suudu hudo foto diri innibe no dekkana be nema yasi hite gonge der suudu dum hange nangi der suudu hudo wadi min gari famin juttina kinnoje amin tokoreji tukabe der lawol goldu minen gatta dane yaago e himbe be gatta hilnaare sanne o wakkati pewol ko hendu yifata be acca huppugo hite der cuudi hudo laabi di kan haani doitane gan hisa idi bonon daaji di
de tel catastrophe
har fila ko nar fijoji pirto balidi ko nan nyalande tatti berde e le pide arane ko wonna wadi do fila tewtol koppo ko wete kaf dun enda fedde wonde do indele Niger yoten US gendarmerie hebi njama ko kenyande enda do stade general sene kunche hakkune mudu e fawrjo aseka mimouza moton enda Côte d'Ivoire didi won ko be gatti imbe Côte d'Ivoire be Côte d'Ivoire wate fe gotel dum won ko faande ni Zakaria Yaou Ibrahim ekintino US gendarmerie o halni salamatu kadri noy dum wadiri
Latol balngol min keɓi njama ko biiji ɗiɗi dow ɓolum wuro ɗole gallure Nyemeyi. Ko laati ɗum hokki min nadde latol bal feccere naya ɓerde. Nden min mbi fadde amin heɓude yahde to latol bal ko hantode ɗum, sayi to min ngolli sanne. Woodi duumiɗe ngoodi latol bal hakkunde amin e leydi Bene 13 lewru mars garo o. Bako ɓeɗe ngoodi bawɗe harto nimɓe, ndenne sayi to min keɓi gollude harto hakkillo jiɗon ginandam. Fay ko miɗen gatti holare e latoɓe amin ɓen sanne, woodi duminen andi to jaccere tawa komin kaani gollude dow mum yerno min gaɗiri latol bal gartuki hakkunde amin e Abidjan. Non dow min jiɗiri latoro hakkunde amin e Benin.
Hara yewtere men pindinde en kaali haala hono suudu sériya ndu CDA woleɗe jaadiyankoje gonɗe banggue hirnangue Afrique hawrine muɗum no wonnon suudu ndun joɗori ɗum woni golle mayru saabu ndu waɗatana sariyaji hakkunde himɓe hakkunde leyɗe dow fi ko darto yaɓugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe. Ɗum waɗi ko docteur Hassan Boubacar anduɗo Salé dow filla ko dartal keɓata keji lamoɗo leyɗe nani ko a haalani fawrde ni Balkisa Hamidou e dow majjum komin pirte ɗengal fulfulde.
La Cour de justice
suudu kiite CDAO hawritere leyɗe hirnange ɗe Afrika suudu noon sarɗantondu bangue ɗen singandu nder duuɓi 1996. Caggal dekugol jungo dow ɗerewol ko narral gaɗaɗo illu hitande 1993 ko ɗatol 15 tabintina. Ndenen suudu kiite noon ko nimɓe bangue leyɗe hirnange ɗe Afrika ɗen bawɗe mum woni wadde sariya ndeni pelle leyɗe gonjari woytande mum'en. Woɗi no suudu sariya no bawdu ƴamede ko yii dow fi sariya mo leyɗe ma pelle. Amma suudu kiite noon latindu ko andira woni niɓɓe leyɗe no mbawi yarude boytali mu'en hakkunde muɗum e leydi gon mani hakkunde nimɓe woɓɓe. Fuudu seni laabi kawjiɗi filla hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe ɗin ɗowtanaka noon nder leyɗe CDAO.
Mu'en tawa nder suudu kiite du
suudu kiite leyɗe bangue hirnangue ɗe Afrika ɗe ko tawda woni juujuɓe tawaɓe dow inde leyɗe ɗen ko laati duuɓi 3 tan mbawi wadde ɗon.
Nui suudu kiite du gollirta
hano hono cuuɗi ɗi to fuu gollirta ndu suudu kiite gollirta. Indu woodi mawɗo suudu kiite, ndu woodi Sarusi Greffo mbindoɓe no sariya on waɗiri. Seni sariya rafi ɗowtanade filla hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe noon ko leydi gom hani sarɗanede pelle ɗiɗi ɗen fuu noddete halde ko woni to mu'en. Gam to cuuɗi sariya fuu nyande sariya watte pelle ɗen kamɓe jiwdano ɗum en gardata. Ndenne illu suudu kiite ndu hantini sariya muɗum nden sagititto waɗa andinore dow taƴol sariya ngol ko pelle ɗen kaani warde to kiite on. Ko wattatawe so taƴol sariya ngol waɗama fuu yeeso pelle ɗiɗi ɗen non seni leydi ma ɓi leydi ndi yaari woytandu mu dow filla rafi ɗowtanade hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe noon mane sariya hakkunde neɗɗo e neɗɗo seni ɗum waɗa kena nder leydi ndi.
habaruji me fulfulde hannde ni ɗo studio kalangu ɗo woni ko tili seni miccintine en wiide ke hono himɓe laatiɓe golloɓe famarɓe gonnoto leydi men Niger sendikaji muɗum en hooƴi aadi wadde hono murter golle ko balɗe joyyi fuɗɗude hannde nde enna on nandi kono koɓe kaali dow majjum. Noon ni fawara joni to luumo kollol ko wonno waɗe dow filla ko darto demal e durgol enan ngol liƴi ɗo enan gallure ñamen ko wiyete Sahel kandu konda en potodiri ton ennani fawara joni ni hono gollire latinen ɗon no golla gam batte heɓude liƴƴi wonƴita waɗa kulle goɗɗe nawtorte ley ñamduji. Yewtere men pindirɗo hannde en kala haala suudu sariya mawdu ndu leyɗe jaadiyankoje gonɗe bangue hirnangue Afrique wiyetendu CDAO. Dow ɗum woni ko min sumana ndu wiyeto on assalamu aleykum mbalen to jam wali mi accidi e mamma ada wadde habaruji ɗen ngala hawsankore
diva ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM zender
ɗo radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyyi FM
maraɗi ɗo radio sarawniya
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
ɗo bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM studio kalangu